Moyo na maneno na subiri kinywa kinywa kutamka nina yo mengi tena ya sisi mwantima acha nikusifie weni mpole mnyenyekevu unaheshima tena msikivu mtaratibu mvumilivu najivunia na wewe weni mpole mnyenyekevu unaheshima tena msikivu mtaratibu mvumilivu najivunia na wewe mapenzi changamoto kawaida wena pesa usiwe nazo kwenye shida I wanna see your happiness trust your face with the kindness my moonlight my sunshine moyoni umenitawe lopo lopo when it come kama lopo 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 when it come kama lopo 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 when it come kama lopo 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 yeah kwenye penzi najipendelea wani yatu tunajisifia na hujali maneno maneno hata wakizusha vya uongo kwako tu kipoa mara nyingi na kupoa paka unashindwa kuongea unashia tukulia na minariti wakosa makini nimepotea kiupole unajongea fuani kwangu unatulia unathibitisho wazi pende langu unajari huwa ziku ni achia no matter what to make up I'll be here to stay yeah. I want you to know this cause we'll never go away mwenye mpenzi changa mtu kawaida mwenye pesa siwe nazo kwenye shida I wanna see your happiness trust your face with the kindness my moonlight, my sunshine moyoni umenitawe lopo lopo when it come kama lopo 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 when it come kama lopo 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 when it come kama lopo lopo baby lopo yeah kwenye penzi najipendelea wani yatu tunajisifia na hujali maneno maneno hata wakizusha vya uongo kwako tu nipoa